exclusive from magnetpromise.com.
Jafar on the track.
Jafar on 96 na Santa Savage.
Mina bag girl, never too late. Gawai sabundi mekuya date.
Na futi ya fika ni pa weekend. Umasiba ni makonda weekend. Zonse niri nazo ine auspendi. Mulizepo chaso Mr. DJ. Na futi chirida ni pa weekend. Umasiba ni makonda weekend. Zonse niri nazo ine auspendi. Mulizepo chaso Mr. DJ. Ni pa weekend.
Leta pwansi na kaso.
Oh ya ya. Ni pa weekend.
Leta black label pwansi.
Oh na na. It's a weekend.
Neta pwe minyaspa.
Oh yeah.
Iwe.
Nipa weekend.
Beno wakana na tumikse.
Oh nana. Give me some bia 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 bia. Timwepo vikari pako zitundira. Nipase na phone ni tumire dia. Nimuuze lelo bondi sizafika. Ndefwa yafyo kubumuka. Kichari kalo warwa ni mbufuruka. Njiti lako necho chilunduka. Uchebe chala zanga muri hiriaka. I'm not gonna go home, yeah. Kumanda kuri boring, yeah. Umutumbe fioni. Bilenje bati kwera poe choni.
Ndefwa fin telale, telale, telale. Weekendi Afrika mfwa fin telale.
Nafuti ya fika ni pa weekend. Umasiba ni makonda weekend. Zonse niri nazo ine auspendi. Mulizepo chaso Mr. DJ. Nafuti chirida ni pa weekend. Umasiba ni makonda weekend. Zonse niri nazo ine auspendi. Mulizepo chaso Mr. DJ. Ni pa weekend.
Leta pwansi na kaso.
Oh ya ya. Ni pa weekend.
Leta black label pwansi.
Oh na na. It's a weekend.
Neta kwe minyaspa.
Oh yeah.
Iwe.
Nipa weekend.
Beno wakana na tumikse.
Oh nana.
Defa fin telale, telale, telale. Weekendi Afrika mfa fin telale. Listen. Twerk it, bend it, shake it. Bomba nifipia iwe check it. Anti talale iwe di tinkanye. Make sure mudala lumbane. Shake your bam bam, shake your bam bam bam. Boin sabo babe bam bam bam. Mina bag girl never too late. Gawai sabonji we kuyarit.
Oh kuyarit, uchoka sweat. Niza kulipiri rako nazaren. Muze cheve uza mwabaret. Nakufa kakudala pa budget. Duma lips twako tuli fyompepo. Na ma hips yako yali katebo. Fulama katako na katebo. Mwa usa ziko kola matebo. Na futi ya fika ni pa weekend. Umasiba ni makonda weekend. Zonse niri nazo ine auspendi. Mulizepo chaso Mr. DJ. Na futi chirida ni pa weekend. Umasiba ni makonda weekend. Zonse niri nazo ine auspendi. Mulizepo chaso Mr. DJ. Nipa weekend.
Leta pwansi na kaso.
Oh ya ya. Nipa weekend.
Leta black label pwansi.
Oh na na.
Hey.
It's a weekend.
Leta kwe minyaspa.
Oh yeah.
Iwe.
Nipa weekend.
Beno wakana na tumikse.
Oh na na. Jafaro
96 music. Music.
Oh ya ya.
Mina bag girl never too late.
Santa Savage DJ YSA.
Oh wow, it's 96 music.
Jack 5
DJ Hot Wow.
Jafar on the track.
Thanks for downloading from zhitspromise.com.
Jafar on the beats.